thina madosa thwala kalukuna wethu indomzo lova sehlala lapho yini thina majita thwala kalukuna wethu Indomzo lova sehlala lapho yingcama Thina madoda swele kalukhulu nkosi yami Indomzo lova sehlala lapho yingcama Jovane mbone nje sambe siphabafana Lona welandela mathwama, welandela sengizwa Nokube mina ngangekho ayo ifosa kubani Jovani mbone nje sambe siphabafana Lona welandela mathwama, welandela sengizwa Nokube mina ngangekho ayo ifosa kubani Ngoba nimbone nje sambe ziphabafana Wailandela mathwama, wailandela sengizwa Ukube mina ngangekho ayo ifosa kubani Ngoba nimbone nje sambe ziphabafana Wailandela mathwama, wailandela sengizwa Ukube mina ngangekho ayo ifosa kubani Khuluma zama mangabe khona uthando lwami kuwe Walandela mathwama, walandela sengizwa Ukube mina ngangekho ayo ifosa kubani
Yeah.